Abaili Soul Entertainment.
One Zambia,
one nation.
DJ
one Yunga,
one VT.
Zwap.com.
Mwebantu bukeni,
Zambia vaiva.
Kukosa pakuti ube survivor. Bafula mano kwati makaiva. Pawa bapo kanga Samson kuri jela ila.
Unga wajula ukamba branch. Best from a light like ila branch. Mobout yati aisila fast. Economy yatu ili mulast. Unga wajula ukamba branch. Best from a light like ila branch. Mobout yati aisila fast. Ekonomi yatu ili mulast. Mubiro yo mamuje sivioneka magero ya siyo makeup. Mabuti ya chitopa pana monga jabodeka. Nona stata pa street wafuna cheo cheka cheka. Paya teka wakateka watisi ya teka teka. Pati siti wala mulungu ndia hati sunga olo watilasa. Chababa kuchira minga chalo chifanika makanika. Njepe chiza lunga 100 kwacha ya losinga value sigula unga. So pressure ikapaka nikole wa blackout. Futi nikafika bondi ni mapeza blackout. Kulilo shedding tayuma monga drought. Na manje niembekeza mo money in my pocket. Suwomba muivala alia muivala. Todabo matula wafwewe nevevala. I'm not a politician, ndile musician. Speaking my mind, I'm just a voice to the people. Unga wajula ukamba branch. Best from a light like ila branch. Mobout yati aisila fast. Economy yatu ili mulast.
Nia moyo.
Unga wajula ukamba branch. Best from a light like ila branch. Mobout yati aisila fast. Economy yatu ili mulast.
Nia moyo.
My campaign. Yeah, musafola vitenje. Free mirimi ukash na bia ya nzembe. Kawa wa,
wa,
mutumba kasembe. Kansela enze potiko ni kumapente. Fingerprint isha bufa kapali boti. 2645 ukundie koti. Tisabwele safi patara na maroti. Plot ya maala pabondi na fish bondi. After power wakai bange na sanga. Sorry mwatuma wrong number. Jebele mami ya pamande ni kupwelela. Kupimisa mapamela no shapula wa Rwanda. Mikile mkwela. Bas ni 12 quarter. Banarunda gas na unga ba brother. I'm not a politician, ndine musician. I'm speaking my mind, I'm just a voice to the people.
Unga wajula ukamba branch. Best from a light like ila branch. Mobout yati aisila fast. Economy yatu ili mulast.
Nia moyo.
Unga wajula ukamba branch. Best from a light like ila branch. Mobout yati aisila fast. Ekonomi yatu ili mulast.
Nia moyo.
These days uba ukayon. Ni wajize. Ok wajize life kuno sili ize. Chalo chatu chiende la chemu reverse. Even if into Venice it chitia deserve. They don't care. Gatini chase not fair. The same fellas wanakamba wazak fella. Drama zili kutiza kusho na trade fair. Kaya hapa ngati ili pass ngati pass fair. Wamdiala wanatoka po walipa move. Timbela teatri wenze mutalo pa manyuzi. I don't know whether ni kagule daily mail. Olo zeizi ni banke for a bag o milime. Unisipunza ni kule sugar olo kogete. Olo nisunge ni kapase wapati ogeti. I'm not a politician, jine musician. I'm speaking my mind, I'm the voice to the people. So
we want to bukeni
Zambia vaiva.
Kukosa pakuti ube survivor. Bafula mano kwati makaiva. Pawa bapo kanga Samson kuri jela ila.
Unga wajula ukamba branch. Best from a light like ila branch. Mobout yati aisila fast. Economy yatu ili mulast.
Nia moyo.
Unga wajula ukamba branch. Best from a light like ila branch. Mobout yati aisila fast. Economy yatu ili mulast.
Nia moyo.